Music Pump. DJ Rice.
Shorty, got a new temptation. In my ex-girlfriend, say she wants a solution. Nearly but lost, I could drop the receipt. But really see where's it go, I mean, it come on a love, so query. He's in it, where is a guitar? Nearly fall in love, sana. Japa jabba zango, zibi kukwa nizalana. Sucker fame, my soul. Dairy meditation, that's in a control. You're turning over resting. I can't undo the naku, ereke, ya far away. Isi wezi kumra, umni kosa bangu, by the way. Uka chokega, naku, tweak me, bera. Ujabi ni livo. Kivu buge na adiko. Mina kupa labo, ki ukweri go. Umiri anami. Tume toka mba. Ya dire o shabi taking in the one I this in a battle na ferry. Sapa talk a wrong time. Mina jugwa tuku pendwa nisho mizu honey. I'm so afraid. Sinione muhuni. Watu wana bonga sana kusu ya zamani. Nisho feature guest against the rim. I'm tired. Mini puza kuwa chest right. Itani wana ka. Mimi sipinja. Hiko rapo mina wewe wana admire. Cheki wana disi kwamba tuta expire. Wana ongea kiwa na jafanya day ray. Talk too much wana pakiga na gere. Na kupenda sana. Sijui kwanini. Au kisa zile saga za ex na madini. No, mina hisi kutoka moyoni. What a surprise, na kuriza why. How are you with your diamonds in the sky? Ni umri kuga marafiki na pate to pain I fast in a row na wakibishi wote wa rigorize na fall nina wasiwasi tanipenda kigwa dila just if you tanipenda tani kigwa jera Jesus have a pusha here we go redoom labo siku hizi imegaga kuga boom penzi wako hizi my addiction siitaji hizo damn superstition I'm a dreamer shori na bolbeche shori mapenzi see you up with you any money na mapenzi ya melani watoka zamani
Baby, I